Omulamuzi wa kkooti ento ye Mukono Paul Matyama aiko omusajja amegeddwa omusango mu maaso ge gwa kusobya ku mwana muwala wa myaka 15. Ivan Birungi myaka 44 yasingiddwa omusango oluvannyuma lw'okukkiriza ye kennyini. Oludda olulala ng'okulembeddwamu Josephine Nanyonga lwategeezezza kkooti nti Birungi ono yalagiriza omwana n'okuva ku mukyalo mu bakadde be ng'abategeezezza nti agenda kumuyambako ku mirimu gye olw'embeera ey'obutalaba. Kyokka oluvannyuma lw'okumuleetera omuwala ono mu Kampala gye yali akolera ogw'okusabiriza ate yapangisa kisenge gye yasula n'omwana ono n'atandika okumukabasanya era bino byaliwo mu mwezi ogw'okubiri nga 3 omwaka guno. Omuwala agamba nti yatandika okuwulira obulumi n'asaba Birungi amuzzeeyo ewaabwe kyokka ye ne yeerema kwe kwekubira enduulu mu baali baddukanya looji eno abategeeza ekitongole kya poliisi. Omulamuzi omusango nipangenda kusomeza bbiri omwezi ogujja Birungi lwanaddizibwa mu kkooti aweebwa ekiwonyerezo. Kyokka n'abakuva mu kkooti Birungi yakakanya ku maviivi n'asaba embuga embeerere ya kisamu kugaba ekiwonyerezo.
Mwekitibwa nange nina kyensaba, nsaba nga nfukamidde mu maaso ga kkooti, nsaba Mukama Katonda kitange neenenya olw'ekikolwa kye nakola, neenenya ne mu maaso g'ekkooti kubanga ekikolwa kyekankozesa tekyali kirungi. Okusaba okw'okubiri Oweekitibwa Omulamuzi, nsaba ndi musajja muzibe, nkomera sisobolayo, ntambula bankwatiridde bukwatirizi, mutooyi bantwala butwazi, buli mulimu bagunkolera bukolezi. Okusaba okw'okusatu sizzanga ku musango gwonna gwe mulundi ogusoose. Nsaba kkooti embeerere ya kisa,